Shadeti watu wameumizwa walipotoka mapenzi tena hawayamini nikawaponya wakaanza kuyamini tena mapenzi na baadaye ndo alokuja akaniumiza mimi nishawazaga wenda yupo aroni roga ila sina wadui hainingia akilini na kama watu sina ubaya nao ndo nikakumbuka Mungu alisema nimeumba watu na majini kama so jini sasa kipi kilichopo nyuma hauna deti watu so levu yangu ila no hakuna mana hata kuna max wangu nikikuonyesha unaona kabisa niliwaonea huruma jini mamba wendo musika na unanisikia hapo na itamani ndoa wedele unaniharibia kapo kuna muda una deti na mtu waliyetulia kabisa la tabia za kuchita na zianzia kwa ra yangu navyoyalibu is that good to you? Kwa nini mimi sunge tafta bari au mibuyu leo naumizwa na yule kesho naumizwa na huyu atanki deti mtu muongeaje na nilia buyu mara nanza next wake kukukompea mdogo mdogo unaona tension inapotea unaomba misamata na makosa ujamkosea jini mama kama unanisikia that is not fair
oh my god alitoketa kwa misalaba oh no no pengine wananipenda labda oh no no tatizo hili jini mahaba no no no
jini mahaba linanitesa
Tungesema shida muonekano hapana ili ni jini Mana kusu mvuto nsidanganye kwa hilo najiamini Ato maex wangu wakati tunatongozano aliniulize Naezekanaji nkawa single mtu kama mimi Wenzangu simu za wapenzi wao zikauki Hila nikideti mimi kwangu inakuwa tofauti Hajari kama niko mzima au maututi Hata nijinyamazishe kutwa nzima sitafutu Unacho simfuatilie wenda mani tatulia Matukio yenyewe ndo anaanza kukufuatilia Wapenzi wenu wanafanya mjione special Mi wanafanya njione na kipaji cha kulia Lini nitafunga ndoa wejini nomba nijibu Napewa mialiko dele na watu wa karibu Shacheza sana kwenye harusi zao mpaka najiuliza Hivi mi baby wa mtu wenjo nyiku Mara nanza next wake kukukompea Mdogo mdogo unaona tension inapotea Unaomba misamata na makosa ujamkosea Jini mama kama unanisikia that is not fair
Oh my God alitoketa kwa misalaba
Oh no no
pengine wananipenda labda
Oh no no
tatizo hili jini mahaba
No 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 jini mahaba
Oh jini mahaba
Spaka on the beats.